download kupitia smokemziki.com.
Sio
official music baby.
Haya
Nasiki fani, semaneni.
Haya
Wewe
Kupuka
Emu achapote
Kupuka
Che wasio Emu achapote Pasio Sio 45 to kiko snoba chapu 45 to kiko snoba chapu Kakulu
Kupuka
Kakulu sio Nachaftaji South Africa Nasiki fani Chewa sio
Kupotea njia, tokujua njia Tachantala wewe Tenta mbio
Mwanzo mwisho Dubai Biso Tuche
Mbanje sosela na mbocho Sosela tucheze china jikwa
Eskifani Biso
Zio
Chalakati Tunakwenta na wakati Tunakwenta na wabash
Chalakati
Tunakwenta na wakati Tunakwenta na wakati Tunakwenta na wakati Tunakwenta na wakati
Wameshi media
Tunake media
Na pesha nana
media
Hata feje sente na vipata kwa shida Na saa ya mkono ni nagoma
Tuche
nagoma
Sampofu
kichwani
Kila nikereke vishe inagoma Na poteza majira isome kila mani
Ramani
Kesha kesho na poishi
maskani
Nikimkumbuka mama nyumbani Nikimuwaza mwana nkumtani Nikirikani shamizani
Ailinkani
Nikoropoka mboi
kumesha kucha
Paki mafuta kwa mgongo wa chupa
Kwa tunarekebisha
Tunafanikisha
Tukifakisha
okay Bado mwacha pote
Tute
Kennedy stasema okay Mato sana kata keke mesi na bide Nasika filosi vinki jibwa sipoche Sina say Napandisha be
Na
posi kukulopuka Na otana
kaba
Kikisha kimida Sikwa sasaba
Kaja
naba Sawa unakaba Ikifaa suti Taina nikaba Haudabu na poish Mito nilifopankiwa Na una shampana kucha Tukifanikiwa Siwezi kujisao Kisa maisha dunia
Mwiki
walikwepo Wametangulia
Ebunchu
Mabisha metangulia
Tute
Hauna metangu Na uonko tene Anakulisi dipotea Nataka makiongea Mandino na ebutia Komeshen Bado satisfaction Nikilinka subatish Vasile kipepen Mabisha media Atapeji sente na vipata kwa shida Siji usempe wanku Ama chuki zao Ata wenye naso soku akili zao Engome soku akili zao Muda huu Meposta
Etatafa
Shetani ni achie mwenye zine mrudie Deile na rewa na iba cheki na cheki bot
Cheki na cheki bot
Dua zetu zisikie na mungu tusaidie Tulale pema vipote Kalala gesti Kamka satatu Kakesha baka shindwa kusingatia Kalala samoja Tegia satatu Kafelisha michongo
analia
Mkoba
Wabishi
media Houni media Wepampa media Atafiji senti na hivota kwa shida
Westside
Kala kati Tunakwenta na wakati Dola mia kala kati Tunakwenta na wakati
Kunchan
Moscow
Egolani
Emologolo
Tunakwenta na wakati
Shifty Tunaingia kwa shifty
Kwa shiku na mchana
Na mchana kimpizana
Wana
sakado Wana uzalo Washachoka kusemwa Wana
jaza show
Nashanka watoto wamekuru Funga juu
Funga juu
Na yule kwenye kasi Kale chama
Oja
cha kila mita Tusha funga nyu
Tusha
kipiga show
Napiga miru
Isolanto
Napiga miru
Official kipiga show
Mabitu
Kila upande chewa
Kukuski
Tishintani natuma na mesi na pinza Washampana kanyagia Usiko nyumbani Tumana natupoteza
Kwenye laman
Tute
Yemba
Kwa huko na kanyagia, kwa huko na chalazia Minajua,
hawajui
Kina chotelea laiti kama kejua
Wasikesi
nkua, minakula nkum Kizala na chubua
Kwa mnyani,
kesi majo
Na chubua,
gado machine
Kizala na chubua
Mwana jeshi media Mwana funsi media Daktari media Mwalimu media
Kala kaa, tunakwenta na wakati
Tunakwenta na wakati
ewe jabdonti tuje ayompo tuje tabana mebanki sosela na mipompe sosela na botoli sosela tuje za china jikwa tuje za china tuwe makene maboto na fatulia tuwe makene siyo poa masnecha na tuwalibia siyo poa masnecha na tuwalibia tuje 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 paone media 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 official media 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 official media 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 utapeji senti na pepata kwa shida kwa shida Mwanzo mwisho, Smile Shayo, Egali Laya, Kakuru, Sonja, Mdogo Champo, MBM, Teresa, Ayani, Isike, Nabaje, Magomeni, Angila, Ebagamoyo, Devi Chacha, Sia, Ilala, Tepele, Ibada, Mkape Mdoli, Ilasku, Dodoma, Suna, Chapujo, Skifani, Dwala, Egoba, Kakuru, Negoria, the Sina, and watch up with you, Omejo, the Mamu, Isamu, Gatani, Timbako, somebody don't jump,
Media.